Mina ngempela bengingazi ko sukuthi sangithanda kanje ngempela bengingazi ko sukuthi sangithanda mina ngempela bengingazi ko sukuthi sangithanda mina ngempela bengingazi ko sukuthi sangithanda kanje. My Lord, I didn't know that you still love me. Ngalendlela, I didn't know that you still love me like this way. I didn't know that you still love me. Ngalendlela, I didn't know that you still love me like this way, my God. Oh Lord, 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 mina ngempela bengingazi ko sukuthi sangithanda kanje ngempela bengingazi ko sukuthi sangithanda kanje mina ngempela bengingazi ko sukuthi sangithanda kanje ngempela bengingazi ko sukuthi sangithanda like this way, my God. Oh Lord, like this way, my God. Oh Lord, like this way, my God.
I feel like I owe you too much now, Lord.
Like this way, my God.
For everything that you've done for me, this mother.
Like this way, my God.
Your mercy, forgiveness, and blessings that you've showered me with.
Like this way, my God.
Sengahluleka nokuzibamba, mina ngifisa ukubonga kuwe. Sengahluleka nokuzibamba, just wanna thank you. Asafezekile amaphupho wami ukuthi ngibe nomuntu nami. Sezifezekile izifiso zami zokuthi ngibe nomndeni nomuhle. Asifezekile amaphupho wami ukuthi ngibe nomuntu nami. Sezifezekile izifiso zami zokuthi ngibe nomndeni nomuhle. So now I've realized your unconditional love. So now I've realized your unconditional love. Sengiswele imilomo
ezinkulungwane
ngabe ngiyakubonga. Angizange ngilubone uthando lushe nobuhle bakho. Phela wena ungithanda lokho ngenamkhawulo. Uyanginakelela wena, uyabonelela njalo nasemandulo. Angizange lube bikho uthando luhle nje nabo.
Uyewe.
So now I've realized your unconditional love. So now I've realized your unconditional love.